Hello.
Ah, baje o muri je.
Ah, jije mu je nje at
kwat. Ya nili chai. Na vya ruma chwa kumanya go kwai.
Kuma bwanje yo.
Kuvela ti mulamwe rati mna shika no shika.
Ah. Yo tiripo ise.
Ah, manje ndiye rume eriko. Manje ni funa titi. Kuma ne ku studio mchele ko chibit ni kame pani kani ya meme.
Ona pressure mtu wanga
hai. Okay, okay, nzali ndiye.
Exclusive from Kwaza Music Blog.
Agadi mtirajali. Jitango kia kukucha. Hima penzi kuri ya ndina. Jime uni mani ya nje. Temwana vina violet. Bash gift. Chaiwa on the beat. Jila wote kutugali zine.
Exclusive from Kwaza Music Blog.co.za.